praise that is done.
Support it is done.
The magician is done.
Taso ta imeji. Tari za rekodi. Ta isa energy. Tabata melodi.
Senwa nambarati. Jamba za niningosi. Kuita za munyangati. Kuchambara la kunge zangati. Dari wambo ni monera. Takufeka ze bachira.
Break it down.
Chadi CDB DB, Chadi DD DD.
Jango ja, Jango ja.
Chadi Simuke, Chadi Benuke.
Jango ja, Jango ja.
Chadi CDB DB, Chadi DD DD.
Jango ja, Jango ja.
Chadi Simuke, Chadi Benuke.
Chachuka tazunza, kwata kwata puku tata koko tata ranzika machita